Mr. Baby, baby, huh? I'm hacked to the top. Everybody in a move back, my flow never stop. Na kidding my nigga na suckers, me tie in a clown. Me tie in a nissan a lean back. Tadi niki flow hizi manilete kwenye show ujasiri kama mamungu. This my test of joy, I'm the best anyway. Worship, convey, jina dake tuombe. You follow me, I follow my dream. What you fear, the place in Ave Maria. Vigoma na rap ule cheche, squeeze na nata kwa baby. Wana ki drop na panda bay, punguza kupanda still nigga. Tade niki flow, hizi manilete kwenye show. Ujasiri kama mamungu, this my test of joy. I'm the best anyway, worship, confess. Jina dake tuombe.
K-O-T-M Baba Flow. They call me K.I. Engine Zika, Commander Teka, Loco High. Don't be gum si wa motarum beta. Utoki hili pepa, kama klasi hili nekta. Kama mfunga na pepeta, acha kutetumeka. Kama ficha mani na kuweka ndani kama mwadu. Wadu shindani mani, hini vita mani, mta kwenye fane ngari ngari. Nasema leo, na chinja kuku bila dua. Sheweka ubani mini king unanijua. Chapa ni kuchape, weka mini weke. Mastaili kama yote umekutana na kasheshe. Na lungu la kipepe, wanani tamachete. Fungu za kitete, usiimbe kwa kifethe. Ukiwasha minazima, jiki minazima. Nisi nazizima kwenye biti na wazija. Buzika namba tumachareli, manda uwa kivaskeli. Hii siyo singeli, huku mdombo umefeli.
City music.